DutchMSafi.com.
Yeah, someone in man.
Mix up.
When I'm wow. That's in my eye. Walizani nimebugi nimeferi. Hawakujua nipo naifuta heri. Si watoto waketa, tushazoya mabarua. Tushashinda njaa mpaka ndugu wakatukata. Walizani nimebugi nimeferi. Hawakujua kumbe naifuta heri. Si watoto waketa, tushazoya mabarua. Tushashinda njaa mpaka ndugu wakatukata. Wanakesha kwa waganga wakingoja nipote. Minda mlilia godi vita ngumu nitete. Na nikiwa maskani njia nyingi nilete. Nikikosa nisichoke maneno nipote zena.
Watangoja, ngoja, mikushuka chini sina woga, woga. Bado na jamini namba moja, moja. Na nikiwa vitani mini soja, 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 soja. Wana nasema semano ana kila kitu kinawezekana na ndo maana mimi nago sana kikubwa koma hata bless bwana wanangu hai 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 mimi na wapa hai tumshukuru God kwa kutupa huu hai tusikufulu walai situchape gas tafuta kwa jasho lako stegemee mishangazi
ngoja ngoja nikushuka chini sina woga woga bado najiamini namba moja moja
na nikiwa vitani mimi ni soja 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 wanangu ah
hey.